Grandmaster.
Yo, since I started manifesting, now I'm moving like a G. Standing on my business, a rare busy bee. Yo, nasaka, professor, mana, bank, plan B. Sijasahau yo kolabo, mjitisha na Cardi B. Neza toka mwendo kasi, ukinigusu many gas. Nitalipuka kari sasi, hii ni moto kama pasi. Yeto, vijana, wanapiga wako geto. Hawazee, wenye kazi, ndona vimba kama ndazi. Kwela panga, menambia, meni miss. Sina uchizi, niwe busy, wakati neza mbisha ndizi na shanga. Mlipeleka wapi kilu ndizi hii mitaa. Ukizubuta pata we ni cheesy. I'm feeling super musical. Wewe, mini lyrical. Ati, na wakata kayumbiliko. Mina ni mi, kakabi.
How I'm moving. Mina songa kijasiri. How awezi nitabiri. Loto yangu ni dhahiri, yeah. How I'm moving. Mina songa kijasiri. How awezi nitabiri. Loto yangu ni dhahiri, yeah.
Nasina kompe mini mkali wezi kazi. Najua na sifa za mandonga mtu kazi. Haya kama wendi mzazi, mbona wishi kwa wazazi. Hapa leo pata kesha kama baba wendi nasi. Na deep, natembea tu na IV. Kebize hiyo looks ni icy. Na tip, nikiona body IG na body wana hype. Wanataka mfiche white na queen no the facials. Baby so special, na chill nae toka jana leo mpaka kesho. Sipi mishi mina mapenzi kwa kesi nangaresho. Sipi tishi siku sipo mona lazima ni mention. Tabaki nyumu sipo move na majenzi. Na wa majenzi, wote na waezi. Shabiki fake, mbona sasa huna jazz is crazy. Adi mwendame kwa mwenda tezi.
I'm moving, mina songa kijasiri. Hawawezi nitabiri. Loto yangu ni dhahiri, yeah. How I'm moving. Mina songa kijasiri. Hawawezi nitabiri. Loto yangu ni dhahiri.